bannange abantu boyita batawulire bangiriki
ogamba kibaabo
baamu wekisibiri
wezinaayitawo
tusabe katonda aleme
ate ebyasente birimu okusaba katonda
baamu wekisibiri oba okweraliikirira wekisibiri nti naaba kinajo oyinza okunkubiramu emu ne zibeera ssatu.
Sikyasoloza ya buroso bangu dedaru kubanga chendi koka tisichete gera nesento kuzipu atamukono njugumira pulira ni mubanga tichari kunsi badengu kuba kukuba muma nyinti olima na yate choko zese vonku vya karipo zanange nesumuru dechiba chibewo omukisanga kunondi bangu sanga wa mbozi randi rodi wafebambi chensaba bintu tubikwate na mpola nga sikati nko atera wegende lezo mwami obutamanya ze nange nakola bwentyo ze nakuzibira o nyaba abasajja balu n'omumanyi okwagala olaba mpa n'amayumba omwami anveko mpozi ekyapa kyako kyeninze ngweri ndyoke mukuvugire mulwettako ntye
sinagamba ku kyapa omukazi obadde ki kugambye ennyumba kuzirabirira ate ne kyamusajjawo okulwange sekitya oyo ne bw'aba nkutte emmeka oyo zasaba kolanga omuntu omukulu vannombye ekito yogerawo n'ofunira ebiseera ebimala ku olwo bye nnaba nkola mbe nga mbireka anti konoweeka tokalinda kkuba kati nze ne muluddeko mala ebyo by'oliko ndyoke nkomewo tulabe ekibaawo nawe ebintu by'okola bisembwangu tutere twemalemale eggogolo lugwe
abasajja muyinakola emisana n'ekiro mukyalo obutamujuza kuwankawanka obwavu n'obuyinika ebitakwa mu nju tebamusigule ngaafunya asigula ng'ono landiroodi waffe kuba mwayise mbwajja nsumattule mbwampa obuyambi nange muyise ebbali okumubuzaabuza kye sijja nakkola kumwagala ate nava nze waffe nze kufumba n'omusajja n'essumuluza abe ng'ali omu so si kufuuka mu bisajja ng'alegako ng'ono landiroodi waffe bandi byaliko yayina kiraasi ye mbakyala baayina mpozi baatwala ng'ekikulu gy'ali naye nze gwanaayagala nga tenanjerega nze kambe n'omwavu nga tunakkaanya wabula kankimukole mumala akacya ssente kanzitwalira omwami tuyiye yate tubadde n'abaavu tufunye entandikwa katonda yamba abanaku era ffe tumaze bukyaba byogera nga babalaata buno bwana bw'emmese bukuza obwembwa naffe kuza omugagga kwe tujja okutejjera alyoka akitegeere nti laafutegulwa omwava beera n'ebibye sikujogereza abagagga baalina empisa ey'obujoozi omwavu tamusuubira kuba ategeera buli kintu kyakola abeera anyuma ate mmwe abapangisa abakyali mizigo ebizibu nga bino mu maka bibaamu ewuwo tonna kifuna naye okiri
nange nno landiroodi abadde wana
mugambe nja kuyitira yeeke ewuwe
temuliiko we mwatuuse bwoba temuliiko we mwatuuse kati n'abalala osobola okukola buubi
kyala w'omupangisa ate kati ogendawa nga ndaba essaawa y'akageri ng'etuse simanyi ndudde ludde y'olinze ne weenyiwa
sinnakulinda era nze ŋŋenda
ebintu bye twayogedde kate kati obadde ki
nvaako tonnyonoonera amako mmanyira
oba nga tobikkiriza kange nkaagala
sinze nkutte mu nsawo nti oba onvunaana
gwe nnoosagira kwani akange nkaagala nnyabo
posinje nkukubira enduulu onzanyisa
oba nga tobikkiriza kange nkaagala
sinze nkutte mu nsawo nti oba onvunaana
gwe nnoosagira kwani senge nzaagala nnyabo
posinje nkukubira enduulu onzanyisa
oba nga tobikkiriza kange nkaagala
sinze nkutte mu nsawo nti oba onvunaana
gwe nnoosagira kwani senge nzaagala nnyabo
posinje nkukubira enduulu onzanyisa
oba nga tobikkiriza kange nkaagala
sinze nkutte mu nsawo nti oba onvunaana
gwe nnoosagira kwani akange nkaagala nnyabo
posinje nkukubira